Open up your eyes, fam, and listen to the blinded beats.
From UG to US and all the rest, let's vibe.
Mozart, what's up?
Tell him, Spider.
Sikiru zo eveka sampo kankuwe. Wamari kubali ebi gambo nyumirwe. Sikiru zo eveka tususule. Tonyumia sitole reta tuolese. Sikiru zo eveka sampo kankuwe. Wamari kubali ebi gambo nyumirwe. Sikiru zo eveka tususule. Tonyumia sitole reta tuolese. Uganda lwe Uganda, vegunda te twatika, bulamu bwa kiseera, mukate kukulika, kaseera katugwako, tulwana bya mawanga, n'okwebo n'okwesosola, olw'enfaanana labaziganze bwe ndaba nga tebitugasa, sitole mbuze ninawo ebitufimbisa, omuntu aba omu, mulinnya ly'olyomu, mu kifaananyi kye, kitaffe ali mu ggulu, sasira oyo ampoola olw'ekyo kye ndinavuluga, n'atamanya nti sigwa mu ddawa ly'ebirunga. Musayi muto gwe yakalaba ensi okudde ne mu ntalo laba z'otomanyi baluganda lugamuza ŋŋanda gwesibira ntanda giwulira gituuse mu nsonda lwaki amawanga gakyaliyo ensonga civilization ku mugga ssaawa ya kubanguka sikiru zo eveka sampo kankuwe wamaali ku bbali ebigamba nyumirwe sikiru zo evereka tusinsule tonyumya sitoleeta twolese gwe Sikiru zo eveka sampo kankuwe Wamari kubali ebigamba nyumirwe Sikiru zo evereka tusunsule Tonyumya sitole reta tuolese Terekera, mperekera, cherondera Taba mujizo, bamunya kuzibwe balugera Tera, neboba osera, wakukera Jukira dunda, kujukira, alikuwa nukula Anila chira mbuza, oya atali kongoka Enka kesi ye kulega nge chitega no jitabo Lata, ekuteka mugata, bako kakaba Tokungulwa, echaba zuza, tuebuza Katugulube, zungulube, katujiribe Konsekerere, koge yengule, siku nyege Kwenyigo jebi yenge, gamiukege mberenge Kasengo temerevi sengenga kubido wenge Yenze, nawe yegwe, chigwe, temugwa Omukwagwa, agamumagwa Omukwa no ye mwagala lintole nkwa Teka ntego kwe kumamponyisa lusunga mbwa Sikiru zo eveka sampo kankuwe Wamari kubali ebigamba nyumirwe Sikiru zo evereka tusinsule Tonyumya sitole reta tole sekwe Sikiru zo eveka sampo kankuwe Wamari kubali ebigamba nyumirwe Sikiru zo evereka tusinsule Tonyumya sitole reta tole se Obwavu mbo changanku ne mfule funtia Jimirira ng'omusajja yenna wali n'okuba Yaleetutta lugererwa buli kiseera mu Kampala mukubuka Okoze otya okuwona ekibambulira ekisooka kyusa endowooza byonna bisoboka n'okwagaliza banno bwe bafuna okufuna emikisa Kola namaanyi ngalaalera asigala aloberera asumagira Obwavu bwo bujja oyo nga butugumbula Noonyanga okumanya okwebuuza kuba kusinga kuba okumanya tekuggwayo tebakulimba wali asingayo Magezi g'amazaale gakyanga museega kununule Otesiga gwe mwenye ekinnyakye weesibidde Obwavu obutabatira nakatono kolina mutu Okatwala wa pasta kusabire ku mavivyo fukamire Kufuganya kwepimane banno kulaba ani asinga weerabidde Buli omu ku nsi ffenna tetwenkana